ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umunye w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi byizweho na Giveniste ishimiye imana Mukiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ndakira abana bashaka bavandimwe babo batandukanye ngako cyo bicyumagara 994 hagati yo mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi imyaka 30 iri hafi kuzura ndakira abana bagizwe impfubyi batagira umuryango bashaka inkomoko ndakira ababyeyi bashaka abana babo bamaze imyaka 30 bataramenye irenge muryango Bahai Kaze, Kuigwi Jamaica.
Shaka gasaro kawe uzakabona
zero.
Shaka gasaro kawe uzakabona. Wicikintege. Shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 abana babiri bahunze baturutse muri komine ya Butamwa mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari dushingiye ku makuru twakusanyije abo bana bageze ku giti cy'inyoni hafi ya Nyabarongo baraburana umwana wabuze icyo gihe yitwa Nkurunziza Pacifique bakundaga kwita Camarade mushikiwe mushikimana Marie Claire hari mu kiganiro agasaro kaburaga amushaka tuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama kagari ka Bwera Nkodi umudugudu wa Kimisange washaka ni musaza we batandukaniye ku giti cy'inyoni
nje gushakisha musaza wanjye witwaga Nkurunziza Pacifique twamuhimbaga akazina kitwa Camarade
mwatandukaniye he
Twatandukaniye ku giti cy'inyoni twari batoya twese muri 1994 dutandukanira ku giti cy'inyoni hari hafi ya Nyabarongo
byagenze gute
musanzu twarahunze twari turi gusuhuka mu gace ka Nyarufunzo ahantu bita Iruvete duhungana n'umuryango wose duhungana n'abasaza ba mama musaza wa mama rero niwe wari umuteruye turi kuruhuka tugeze ku giti cy'inyoni twese twari turi abana batoya cyane tugeze ku giti cy'inyoni umwana turebye hirya gatoya igisasu kiravuga umwana ari abantu bose barirukanka musaza wa mama arebye ku ruhande yari amushyize hasi ahita abura ahantu umwana agiye
musaza wa mama wawe wari uteruye uwo mwana yitwa nde
yitwa Ngirarubanda yapfiriye muri Zaire yapfiriye muri Zaire mu nkambi
none se kuva ku giti cy'inyoni mwambutse Nyabarongo umwana ntongeye kumukiryera
mama yaradusanze aho ngaho twari turuhukiye twongeye dutusheho gatoya atubaza ahantu umwana abaza ahantu umwana agiye umwana wa baramubuze agenda ashakisha yihuta aca ahantu hose ahamagara baririza yahura n'umuntu yamubaza akana ko abantu twahunganye twari turi mu gace kamwe noneho yamubaza uwo mwana agahita ababwira ngo ahuye n'umuntu kuri Nyabarongo ngo amufashe akaboko bari kugenda arakomeza arakurikira turamubura burundu mama nawe twari twaburanye twongeye kubonanira ku Gisenyi
uwo muntu wagiye amufasha akaboko ntawe wababwiye niba yaramenye yari umuntu gusa wihitiye ufasha umwana akaboko
ngo yari umuntu w'umupapa wihitiye afasha akana akaboko abona akana kari konyine kagenda ari gatoya kari gafite imyaka 2 n'igice
ongera unyibutse mwageze ku giti cy'inyoni muhunga muturuka mu yihe komine
baturukaga muri komine ya Butamwa aho zari komine ya Butamwa
none se Camarade musaza wawe yari afite imyaka 2 n'igice birumvikana yari ataramenya kugira ijambo avuga
yari azi kugenda ahamagara utuzina twacu tw'uduhimbano mukuru wanjye yitwa Mimi yarazi guhamagara Mimi njyewe nitwaga Petite yarazi guhamagara Petite musaza wanjye unkurikira yitwaga Fifi yahamagara Fifi nawe niwe wakurikirarwaga n'uwo musaza wanjye akandi kana ari agahinja gatoya kamukurikiraga
yarazi ko yitwa Camarade
yarabizi ko yitwa Camarade
ku buryo umuntu amubajije uko yitwa ashobora kumubwira ati netwa kamarade.
Yarabizi ubu umwana w'imyaka 2 n'igice izina ry'abamaze kumenya kuri vo
ariko irya Pacific ntiyararize.
Irya Pacific ntabwo yararize n'irindi ry'ikinyarwanda nkuru nziza ntabwo yararize.
Hanyuma se murahunga murinda mugera ku Gisenyi umwana mutaramukiryera
kwase tumuburira muri Gitarama Burundu turaheba turiyakira tugeze ku Gisenyi na mukuru wanjye turamubura we tuza kubonana nyuma tuvuye muri Zaire twarahungutse nibwo yabonanye na nyogokuru barongera baruhungukana baba mu nkambi ya Kibumba.
Kuva icyo gihe kugeza ubu hashize imyaka 30 hari igihe mwigeze mufata kindi icyo kwambuka iyo Nyabarongo mukajya muri Gitarama mugashakisha mu maparuwase mukarangisha muvuga muti nyaboneka wowe ufite umwana witwa kanaka nadufashe icyo gikorwa mwaragikoze.
Twarashakishije onkle wanjye musaza wa mama wundi adufasha gushakisha turaheba nyuma yaho nibwo nigeze kumva inkuru mama ambwira ngo hari abantu ngo baje muri komine ya yahoze ari ya Butamwa ubu ngubuhitwa muri Mageragere ngo ari abamansera ngo bafite umwana w'umuhungu mukuru w'umugabo hashize nk'imyaka 2 ngo bari kubaririza ngo kwansira ni hehe ngo kwansira ni hehe ngo umwana yababwiye ngo ko ari hataha. Mama rero abo bantu bahuye ntabwo yari abazi aramubaza ati abo bamansera bagendaga bavuga izina rimwe ko ntabwo twabisobanukiwe ngo ariko bamansira bagendaga babaza kwansira kwansira nibwo nongeye kugira icyizere ko wenda uwo mwana w'umuhungu ashobora kuba akiriwe ndavuga inti ubwo numva agasaho kaburaga uwazashakisha nkahamagara wowe nkumva ko ushobora kumfasha umwana wenda tukashobora kumva ko yaboneka.
Abo bamasera se baje gutamwa baramukihe kigo
ntabwo nigeze mbimenya ariko baraba Karikuta ngo niba bakorera hanze bashaka kuba bakorera hanze
ariko naho ngaho mu Rwanda bakarikuta barahari
ubwo ngubwo wabona ari nk'umwana wari uri gushakisha nk'umuryango we akagenda barangiraho ngaho abarangiraho ngaho bikaba ngombwa kwa hebye bakisubirirayo.
Ariko se nimba baraje hashize imyaka 2 urumva hashize imyaka 28 umuhungu yarafite imyaka hafi 30 n'igice yari umugabo yari umusore mukuru yari kugera iwabo ntahamenye cyangwa se
hariya rero muri Mageragere Butamwa aho bita Nyarufunzo ntabwo twe twakundaga kuhasura kuko twebwe ahantu twavukiye ni mu Rugarama I Nyamirambo hari hafi y'Irimbi rero hariya Nyarufunzo ni kwa nyogokuru byara mama intambara ibaye twebwe niho bahise bajya kuduhisha. Ubwo rero mu Rugarama kuko intambara yari ikomeye cyane Nyarufunzo niho twagumye papa azamutse asubiye ku isambu we niho bahise bamutsinda noneho twebwe tuguma kwa mukecuru twumvishe bikomeye kwese twambuka hakurya dukomeza duhunga tugana kuri Nyabarongo Gitarama. Urumva rero kwa mukecuru ntabwo twakundaga kujyayo cyane ni ntabwo umwana twebwe ntabwo twakundaga kuhamenya cyane kuko ntabwo twakundaga kubasura iyo twakikiri batoya.
Muri make inkuru nziza ashobora kuba aho ngaho mu Rwanda ahantu bashobora no kuba arimo yumva ikiganiro agasaro kaburaga aho ngaho I Kigali ari hafi aho niyo wagenda uvuye aho ngaho igikondo ujya mu mujyi nta na rimwe wari wagenda ngo urabuke umuntu umurebe umukurikize amaso uvuge uti uyu muntu arasa na musaza wanjye.
Ubushize urabona icyunamo cyabaye muri 2022 aba hari abana batangiye kujya barangisha iwabo bavuga bati uwabo rwose ifoto ngiyi yanjye uwababona dusa cyangwa se ndi uwo mu muryango wabo yambwira nkigaragaza tukabonana tukaganira nkahora ndeba amafoto bohereza yose nkikangariwe nkikangariwe n'abari hanze nabo bakohereza amafoto ngo babashakire nkabona ariwe nibwo nongeye kugira umutima wanjye ugahora uhangayitse nibwira ko akiriwo hari na nimero bashyize ku ntuza uwo muhungu ndamuhamagara cyangwa aba muri Gitarama umuhamagaye turaganira dupanga guhura turahura turaganira ambwiye amateka ye numva ntabwo ariwe ariko nkomeza kugira amakenga ndavuga interekani ifashisha agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika Eric bagira ubusashobora kumfasha nibwo rero natangiye kugira amatsiko menshi cyane yo kuba nabifashisha ngo turebe ko twashobora kuba wenda twakongera tugahura twakwishima cyane ndamukumbuye pe
ndetse kumubwira ko ujya ureba amafoto abantu bohereza mbwira Pacific bitaga kamarade inkuru nziza yasagate mumbwire uwo musaza wawe yarafi imyaka ibiri gica ari kuramyibuka mwarakurikiranaga ngaho mumbwire yarasagate kugira ngo tugire ishusho y'ukuntu uwo musore uyu munsi yabasa yarameze ati
kamarade yari inzobe cyane ari umwana w'umuhungu ubyibushye ufite amasoso afite amaso manini ubona ari igihungu cy'inzobe kiza gishimishije amafoto yose papa yari yaradufotoje kera bayatwikiye mu nzu nta n'ifoto n'imwe twaramuye ijene n'iya papa ntayo twigeze turamura ariko yari inzobe cyane afite amaso manini afite n'akanyinya gatoya
niba kamarade akumva muri kano kanya Maria Clara ni iki ushaka kumubwira
ndagira ngo umubwire ko mukumbuye ndagira ngo umubwire ko mukumbuye mama wacu yararwaye arwara nyine igendanye n'ihungabana rya jenoside yaje kumera nabi imyaka myinshi turamuvuza nafashije turamuvuza ariko ubu ngubu noneho hameze neza ariko ndagira ngo mubwire ko mama mukumbuye cyane natwe twifuza kumubona nk'abavandimwe be duhora duhangayitse cyane ko yabuze abavandimwe akabura umuryango kandi twese tukiriho mama ariho mukuru wanjye ariho witwaga Mimi musaza wanjye witwaga Fisi nawe ariho nanjye Petite ndiho n'uwundi mwana wari uvutse afite icyumweru kimwe muri 1994 nawe ariho yitwa Niyonkuru Janvieri namubwira ko tumukumbuye cyane aramutse yumva ikiganiro agasaro kaburaga yashakisha uburyo twabonana twongera tukamuhobera tukaba umuryango umwe twakwishima
Marie Claire Mushimiyimana urakoze cyane ndagukomeza kuba wagize imbaraga zo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umusaza wawe kamarade inkuru nziza Pacifique yari afite hafi imyaka 2094 mutandukanira ku giti cy'inyoni uwaba warabonye uwo mwana akamubwira ko yitwa kamarade akajya amubwira abavandimwe yari afite barimo Fifi ugashaka kuvuga Fifi nyaboneka umwana ni mumumenya mukamufite niwaba yaramurabutswe ari muri abo bakarikwita nimba hagenda ariko ndahamya yuko ikiganiro kiri bwumve n'abantu benshi bazatugezaho amakuru twifuza ndagushimiye rero Maria Clara kuba waje mu kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha cyane cyane Imana izaguha ijuru ijuru ukorera Imana izariguhe pe
urakoze cyane
agasaro kaburaga
undi mwana waburanye n'umuryango we muri 94 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwi ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatandatu 94 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we Hitise Neas yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugendabari
zemana gushaka umwana wanjye w'umuhungu witwaga Ndahimana eramo twakoda komite
uwo mwana wawe se mwatandukanye ryari gute
yewe twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe mu 1994
mwatandukaniye
twatandukaniye ahoze komine Masango prefecture aha akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashirabwoba
none se muri 94 mu kwezi kwa kane wowe Hitiyise warutuye
wowe nabaga i Kigali koko mama wawe abana yari yarapfuye y'abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana wowe nabaga i Kigali
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze uko nshoboye mbatanga amasango imana yabimfashijemo mbatanga amasango turabana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko nigiye narokotezwa basigaye akorera abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mumaranye amezi atatu mutandukane niki cyabatandukanije habaye iki
yewe natangiye batangiye kunshakisha cyane noneho ngiye ndahunga mpunze mbasize mu rugo kuko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakije ariko birahunga aho ariko umwana cyane batutiye kuko baravugaga ngo ubwo babuze se ariko batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira rero umwana atoroka nuko umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye akikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba sobanurira
umwana yari afite imyaka itandatu ajyana na mushiki we wari afite imyaka itanu ajyana na nyirakuru
nibo
bagenye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasaba ariko ntabwo yasobanuye neza abaribo ntabwo nahamye ibintu ntahagaze baje babasanga rero arambwira ati kwa baje badusanga twihisha mu ntuza mu masaka yari ahari aho ngaho hafi baje badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero baratuganiriza n'akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muhungu witwa Didi ngo ari gukahagara muri metero nk'ijana nuko akubwira ko rero ngo amakuru yampaye yarambwira ngo abasirikare benshi ariko abasigaye mu muhanda munini kuko twari turi mu muhanda nibo bamutwaye
abo basirikare bageze aho ngaho i Masango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma muri abo bana harimo na Eramu baba abana beza umukecuru baramutwaza ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo
oya ntabwo bamugeze mu rugo bageze metero nka 50 bamusezeraho barigendera
bakomezanya n'umwana baramujyana
umwana abandi ntabwo ari abo bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bavomagaho noneho abo ngabo babiri nibo ngo bamutwaje akadido bahura na babandi bahita bakomeza baragenda
ndagira ngo nsobanukirwe neza abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ku kabido k'amazi yababonye bagenda bakamushubije abona ko Ndahimana atagarutse ko ajyanye na bamwe muri bo abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye ntabwo yakubwiye abari bo
we ubundi bambwiye ko inkotanyi zafashe komine Murama kuri 12 niho bango baturutse kuko abaturage bose bari barahunze
yego
bo muri komine Masango
n'aba
komine Murama bose bari barahunze baragembaga mu za Kibuye
we
arambwiye ati baraje badusanga ku mugezi rwose ati bari babiri ati abandi basigara mu muhanda munini rwose tuba tuwurebe niyo turi mwogo tubaho tuwurebe umuhanda uturuka Igitwe ugana kuva ahandi ugana Kibuye noneho rero baje babasanga noneho baragiye bamuganiriza baramuganiriza inkotanyi arazizi ntazo nzi nibwo rero bamutwaga ako kabido bageze muri metero 50 bamusezeraho bambuka umugezi basubira mu muhanda munini ariko umukecuru yarashikiye n'agashiki k'umwana umushiki w'umwana arababwira ati nawe abo bari kumwe ariko nahise kubitaho igihe ngo bagure ikintu n'umwuzukuru wawe ati ntigiriye ubwoba neza hagize ubwoba gute ko baje bagusanga kontakiti bari bagutwaye ugize ubwabwi nuko byagiye
mbese umwana abamujyanye arabazi yarabakubwiye
baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaye bamusezeyeho barigendera na barataha kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo icyo nta n'icyo bahunga bakwaza.
None wowe niperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze uravuga uti ku itariki 12 tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe Murama zigera iwacu ku itariki ya 14 yego zigera imasango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya ugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 ni ijana se ni ijana 50 ni ya 200 nta batayo yahanyuza aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kugira ngo amenye uwo ayobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze batayo ijana 57 ntabwo ugize umenye umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga
wayoboraga ndumva n'ibingira
ibingira
niko niyo makuru mfite ntabwo mbizi
muri imyaka 30 ishize urokotse jenoside yakorewe abatutsi habaye ibihe byinshi byo kwibuka habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire wowe wigeze ukora icyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukire aho bibuka aho bashakisha abana uvuga uti nanjye ndamuze umwana ndetse n'ubwo ibingira mwari kuhahurira ukamubaza uti mbese mu basirikare wayoboraga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu wigeze ugikora birumvikana ryabaga bigikomeye ku mutima ariko wigeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare ntaho nagiye ariko nagiye muri agasori na Nyanza ariko nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza iyo referena ntabwo igihari harimo abana bava mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari umwana wawe azakuba hari hano baramuzi muri agasori mbaramukuza uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hari nagiye no kuri Suwezi Kacyiru hari nagiye n'ibintu bumwe ariko nabuze umuntu nabaza ati nashakishirije ntabwo nta hantu na sesere nagiyeyo banyereka n'amafoto arambwira ati amafoto ngo reba muri aho muhi ikaba ntafite abana benshi uba ntawurimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko n'ibintu byakorwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango bagwaniriye na n'umukecuru wawe ariwe nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayo 157 bavuye Murama bakanyura amasango niba hari icyo magana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufashe wowe Eneas hitiyise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya mu kintu kiganira agasoro kaburaga n'iki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jyewe hitiyise ni ati namushiki we na mushiki wanjye arahari uriyawe nyarida niyo yita umukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru yari barapfuye undi uriho ni mushiki we muhire saranje twe twakundaga kumwita pishu niwe bakurikirana niwe wari mushiki we turahari rero numva hageze uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha bazamubona.
Urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukafashe mu kiganiro agasoro kaburaga kandi ukaganiriza abumva ijwi ry'Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego namwe urakoze.
Agasaro kaburaga.
ndibutsa abatwumva ko mukurikira radio ijwi ry'America i Washington DC mu kirundi cy'Rwanda n'ikiganiro agasaro kaburaga niba aribwo ugifungura radio yawe nawe tuguhaye ikaze reka tujyane muri uru rugendo duhuza baburanye turacyari mu mwaka w'1994 mu Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Byumba muri komini Rutare umwana w'umuhungu Hakiziyaremye Christophe wari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Byumba groupe scolaire de Byumba yarahunze kugeza ageze muri Zaire ntiyagarutse mu Rwanda n'umuryango ntiwamenye irengero rye mushiki we Nyampinga Glorieuse aramushaka atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Musambira akagari ka Kivumu umudugudu wa Wimana
ikintu kinzanye mu kiganiro naje kuganira n'abavandimwe babanaga n'uwo musazanye twewe twumvaga ko yapfuye tuza guhura n'abantu babanaga muri Congo batubwira ko ariho batubwira ko yanakoraga ngo muri Croix Rouge nyuma baje gutandukana abo baza gutahuka ngendekiramo imbaraga ndavuga nti uwazabahamagara nkinjira muri iki kiganiro cyanyu umuntu agashakisha kareba wenda ko yabasha kumubona kubera ko uwo wabonaga ngo yajyaga babwira ko nta gutahuka guhari kuko azi ko ngo abe barangiye akumva ko agomba gukomeza ngo akazajya mu bindi bihugu ndavuga nti reka ngerageze nshakishe ndebe wenda ko hari icyo byazamfasha
mbere yuko musaza wa Hakizi yaremye Christophe ahunga mwari mutuye
icyahoze ari prefecture ya Byumba komine Rutare
hanyuma ahungiye muri Congo yagiye mu majyaruguru ya Kivu yagiye mu majyepfo yahungiye mu kahe gace
nge nta kubera ko ibice byaho ntabizi nge bambwe ko babaga ahantu ngo hitwaga Kashusha ariko sinzi niba ari amajyaruguru cyangwa ari amajyepfo niho nicyo ntabashije gusobanuza
abantu bakubwiye yuko bamubonye ko yakoraga muri Croix Rouge yabo bantu n'abantu bahungutse mwari muturanye amakuru baguhaye uretse gusa kugira ngo yakoraga muri Croix Rouge nta kindi bakubwiye
uwo duhaye amakuru ni mukuru wacu wo kwa data wacu ubwo ari mushiki we nawe niwe babanaga ngo banabanye igihe kinini cyane babaho ngaho Kashusha noneho Kashusha ngo hari umuzungu waje kubasura ahantu bari bakambitse abaganirije abantu bose bananirwa kumva icyo ababwiye we ngo avamara abasobanurira abasobanuriye uwo muzungu ngo ahita amufata aramutwara bakazajya ngo bakorana muri Croix Rouge bahaba ngo igihe kinini cyane noneho ngo akajya abwira uwo mushiki we ngo bazigire ngo muri Amerika cyangwa ngo muri Espagne ngo cyangwa bajye za Mozambique ubwo muri 1996 ngo baza nyine kuba baza gutera ngo ibisasa aho hantu babaga basa nk'abatandukana ubwo mushiki we agenda ukwe n'abandi bagenda ukwabo ntago bigeze ngo baza kongera guhura ariko atubwira ati rwose uko bisa kose uwo muzungu ngo yaramubwiraga ngo nabona bigumye gukomera ngo zamujyana ngo bajye muri Espagne
Hakizi yaremye mbere y'uko ahunga yakoraga iki
bahunze yiga mu gatandatu secondaire icyahoze ari groupe scolaire de Byumba kongo ni nayo wabaga uwa mbere
iyo Croix Rouge bakoranaga nayo ni Croix Rouge yo muri Espagne ni Croix Rouge yo mu Bufaransa ni Croix Rouge yo mu Bubiligi kubera icyo atekerezaga kujya muri Espagne nta kintu wamenye
uwo muzungu bakoranaga ngo yakomokaga muri Espagne
none se nta yandi makuru ufite uretse ayo ngayo ashingiye ku byifuzo by'uko yashaka kwigira muri Mozambique cyangwa se muri Amerika cyangwa muri Espagne nta yandi makuru ufite yavuba y'umuntu wakubwiye nawe nk'uwo mukuru wawe uko yakubwiye ati twari kumwe mu nkambi ya Kashusha nta wundi wakubwiye aho yaba yaramwumvise ashobora kuba aherereye magingo aya
nta wundi muntu nigeze numva nayo makuru kuko n'undi nawe waduhaye amakuru yatubwiye nayo ko yamuherukaga aho ngaho Kashusha n'uwundi mugabo w'umuturanyi uvuka hafi y'iwacu nawe yatubwiye ko babanye aho ngaho Kashusha niyo makuru aheruka ariko we ngo yagiye mbere yabo ajya muri Centrafrique
ariko nanone akaba yarakekaga yuko mushobora kuba mutakiriho nta muntu yabasigaranye mu Rwanda.
Eh ya ari mahunga yanyuze aho papa wacu yacururizaga n'abadata wacu asanga ngo bahatwitse. Noneho ubwo agera ngo ahantu aza guhurira n'undi data wacu ngo aramubwira ngo naze bahungane. Ngo kuko ngo abiwabo bose ngo bashobora kuba barangiye. Undi ngo aramubwira ati surangyana he niba abiwacu bose barangiye ko nanjye nahabonye ari umuyonga, ati ntago wansubiza inyuma ngo ngukundire kuko n'umundi ntawe naba nsanga. Akomeza gutyo. Aho yabaga hose ngo yabumvaga neza ko nta muntu usigaye. Kuko n'icyo gihe babana n'uwo mushiki wacu ubyara umupapa ubyara uwo mushiki yaje yigize kubandikira yaramenye amakuru nantowe ngo arababwira ati oya baratubeshya n'abantu bandi bashaka kuzatugirira nabi ntago ari ababyeyi bacu. We igihe cyose ngo yabumvishaga ko nta muntu we n'umwe uriho kuko amakuru ngo yahaye uwo mushiki we hari umuvandimwe hari umukobwa biganaga nawe baturukaga muri munce zimwe ni wacu barimo guhunga ngo baza kumumwambura bamugirira nabi birangira banamwishe. Noneho ngo ubonye ibikorwa bamukoreye atekereje n'ukuntu yanyuze aho mu rugo bakoreraga bahatwitse ngo ahita yumva none arabyaha arahanze cyane akavuga ati ibintu bankoreye nibyo nabonye n'amaso yanjye nta n'icyanangemeza ko hari umuntu wanjye uriho nta n'icyiza nahabona uwo gahora yumva nyine yakwigira mu bindi bihugu.
None se niba Christopher Hakiziyaremye musaza wawe akumva muri kano kanya aho yaba ari hose Glorieuse Nyampinga ni iki wumva ushaka kumubwira?
Ikintu numva nshaka kumubwira rwose yatubabarira abashije kuba twumva akaduha amakuru ye tukamuvugisha akatubwira ahantu ari kuko n'ubu ngubu n'ubu nubwo mbirimo kumushakisha n'abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye abambwira ati rwose uriruhiriza ubusa ntago tumubara nk'umuntu kiriho byibuze niyo yaba afite gahunda yo kuba yagaruka ino ariko byibuze akatumenyesha hari tukajya tuvugana akamenya amakuru yacu natwe tukamenya amakuru ye n'ababyeyi bacu bakabasha kumva neza ko ayaba agihari natwe abavandimwe byadushimisha cyane kuko kwicara uzi nk'uwo muntu ntariho cyangwa se ariho nta gihamya uzi uhora ufite umutima uhagaze.
Glorieuse Nyampinga ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga kwakiriye vuba cyane ngaho nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga
tugume mu Rwanda mu mwaka w'1994 i Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga irutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Uyu Nkurunziza yaciye ukubiri n'umugore we Mukagatare wari ukuriwe barimo kwihisha. Umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwezi kwa gatandatu 1994 arashaka kumenya amakuru ya papa we ndetse n'ayirutobwe aho papa we akomoka. W'Imana atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga.
Nagira ngo mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye baba bakiriho. Bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri Jenoside ariko ntabwo babizi neza. Ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho. N'umuryango we ntabwo nkuzi kuko ntabwo mama yari abazi ntiyari azi n'iwabo. Ubwo mba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye.
Papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Nkurunziza Jean Bosco.
Yaratuye he?
Babaga i Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama. Ariko bambwiye ko avuka aho bita mu Rutobwe hari Igitarama.
Amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye?
Ni mama.
Muri 1994 mama wawe na papa wawe barabanaga? Niyo bari bakibana, niyo bari bakirwubaka?
Yego.
Bari bakiri batoya?
Yego, bakiri batoya.
Ni ukuvuga ko muri 1994 Jenoside itangira wowe wari utaravuka?
Yego, njye navutse mu kwa gatandatu.
Mama wawe icyazi ni amazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka ibutubwe hari muri Gitarama harandi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe harandi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko naya ajayo
bari batarajyayo
eh
bagiye bakuba ko yarataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hariho ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
ego ngo bari buzajye bafite iki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga nyuma y'imyaka 30 jenoside ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri rutubwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 1994 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa mutwe abantu aho kwa mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bati
yambwiye ko jenoside itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yaragiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yarakuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho azi wenda ngo ari buze kumushakisha amubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mama uti mbese nkayandirimba uti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ati sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ati
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga uyu munsi uravuga uti ko papa wanjye yaba atakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse waba ufite ba sokuru ba nyogokuru ba nyogosenge babyara bawe se basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanjye aho papa akomoka kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntago ari ibintu byoroshye ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru kubera ko harimo ubuvuzi harimo kuvuga ikikuri ku mutima hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu bihahamura umuntu ubuzima bwose ariko burya iyo biganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu Gasaro Kaburaga Angelique niki cyabiguteye
nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubonana n'ababo kuko hari uwo numvise mwafashije nawe ari umeze nkanjye njye narabitinyaga kuko nta muntu wabo twari tuzi ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye kumva ko bitashoboka rero ndahumva umuntu mwafashije nawe utari uzi na bene wabo utari uzi n'agace gusa zikaritsiye gusa ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha niko gushakisha uko twavugana
urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco Nkurunziza navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka ku ivuko muri commune mu cyahoze ari commune Rutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Abanyarutobwe mwese mwari benshi mutuye Kigali, mwari benshi hari na bamwenzi mwari mutuye Nyamirambo, abari batuye ngaho ho ku kwa mutwe hitwa kwa mutwe na nubu bari batuye hafo kwa mutwe, wamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira. Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare. Uwabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse. None Angelique, abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasangaye nabo muturanye aho ngaho mu Gatenga, hari abahari ndahamya yuko kino kiganira Agasaro Kaburaga nikimara gutambuka, hari abari buguhamagare bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu. Ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30, none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya aka wa wundi baririmbaga ngo kakana kajya kurengana narakabonye ndakamenya, niba hari abanyarutubwe bakumva aho umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kumenyana nabo bikunze, kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari bakira papa bakambwira uko yari ameze, ibyo yakundaga, ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane. Mfite amatsiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we nanamenye uko yasaga n'uko basa, byose ubwo turasa nabo.
Angelique Uwimana, ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza. Abantu bose bumva Agasaro Kaburaga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri commune mu cyahoze ari commune Rutobwe, mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama, ababaye i Kigali Nyamirambo hafi yo kwa mutwe, ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka, badufashe tumenye umuryango we. Ngaho rero Angelique, ndagukomeje ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicikintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 3 yagiye gukina n'abandi bo mu baturanyi intambara igeze iwabo atazi, kubera ko yari akiri igitambambuga amasasu avuze ubuhuha, umwana akimira nata hageze muhira asanga iwabo harafunze, ababyeyi be bahunze. Muri imyaka hafi 30 ishize uwo mwana Jean Bosco Kanyamugara yabayeho gipfubyi, aza kuramirwa n'umubyeyi wamufasha na murera, arashaka umuryango we. Kanyamugara atuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ka Gikoma, umudugudu wa Wimana.
Kuba nagerageza amahirwe yo kuba nashakisha umuryango wanjye.
Umuryango wawe mwaburanye ryari?
Umuryango wanjye twaburanye 94.
Yego.
Na twari abana, noneho njya gutembera gusura abandi bana, ngiye kubasura, noneho amasasu aravuga avuze, abana twe turi kumwe turatatana, tumaze gutatana ngeze mu rugo nsanga bafunze, bahunze nabo bumvikira abandi birini nisanga muri Kongo.
None se mbere yuko muhunga muri uwo mugoroba cyangwa se kuri icyo gicamunsi, sinzi aho wari wagiye iwanyu bari batuye he, mwari mutuye he?
Ari umwana muto cyane kuhamenya byangora. na kuko namazina y'ababyeyi rimwe rimwe noneho n'umwana wankurikiraga nawe nzi izina rimwe niba ryarihimba no kwiriza.
Papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Kanyamugabo.
Muri jenoside wari umwana muto, yafite imyaka ingahe?
Hagati y'itatu n'ine.
Ninde wakubwiye ko witwa Kanyamugara? Iryo zina warihawe nande?
Nisanze nitwa kuko na nisanze mu kigo cy'imfubyi. Iryo zina nitwa ariko mu matwi nyine nkumva ni izina ryakoreshwaga ku mubyeyi wanjye, ariko ntabwo mu busobanuro nabisobanuramo, ariko nkumva riranzamo cyane ndaryibuka nkumva ko n'umubyeyi wanjye ariko yitwaga.
Wari mu kigo cy'imfubyi hehe?
Mu Kinini. Urahazi?
Yego ndahazi.
Ni muri Gitarama nyine hari ikigo cyitwa Jamu twabagamo.
Bakuvanye muri Kongo bakugarura mu Rwanda bagushyira muri icyo kigo?
Twari muri Kongo turi abana, habaho igihe cyo gucyura abana, badupakira indege bajyana i Kamembe, noneho badukuru batujyana i Kigali, bayitutuma i Kigali igihe runaka, noneho badukura i Kigali batujyana ahantu bita Irunda, naho hari ikigo badukuye Irunda batujyana i Kabgayi ahantu bita ku Kamazuru, icyo kigo nicyo bahise badushyiramo dukuramo, noneho batujyana ngaho muri Jamu aho ngaho Ishyogwe. Bayo tujya kuba habaho igihe abantu b'ababyeyi baza gutora abana mu kigo nyine kugira ngo tugende dukura mu muryango. Ubwo ngubwo niho umubyeyi yankuye aho mu kigo cy'imfubyi nyine njya kuba mu Ruhango, habaho nyine nk'ariho iwacu.
Uwo mubyeyi wagufashe akakurera akagukuza, hari icyo mupfana kindi cyo mu muryango cyangwa se n'ukwari yageze mu muntu gusa ashaka umwana arazira gufata?
N'ubu muntu yageze ntacyo twamo.
Ngiye kongera ngo usubize inyuma gatoya kugira ngo byumvikane neza. Kugira ngo umwana ahabwe izina, yageze mu kigo cy'imfubyi, byo ashoboye kuvuga amazina ye, bamubaza amazina ye, izina rye bakarifata bakaryandika ku gapapuro bamwambika kugira ngo akagumane agire izina, ndetse bakamukorera n'ifishi bagashyiramo amazina bayibuka, ayese ay'umubyeyi we bakayashyira ku yabatabyibuka atabizi. Akenshi ni abagira neza birumvikana bamurebera izina bamuha kugira ngo bamumenye, kubera ko umwana wese agomba kugira izina, kugira niba adamuhamagara yitabe, nibagira icyo bamugenera bakimugenere bazi uwo ari we. Kugira ngo wowe wisange ufite agapapuro, ufite akantu kakuri ku kuboko kanditseho Kanyamugara, uratekereza ko byaturutse kuki? Wari ufite imyaka itatu, ntago wari uzi kuvuga, izina ryawe ntago wari urizi, ushobora ko ari we wari babwiye?
Barambajije, ntago bo bari bimbye, barambajije ndivuga gutyo, ariko ngira umwana bakaba narahingaga izina bita Ruhakana. Ibyo ndabikura nkumbaraza, noneho murumuna wanjye we yitwa Kigini. Barambajenye zita ndivuga nyine nk'ibyo nari naraborotse.
Izina wari urizi ko ari ryawe, ubabwira ko witwa Kanyamugara.
Naho Jean Bosco n'ibyo niswe maze kubatizwa kuri uwo mubyeyi wantwaye.
Kigingi ni murumuna wawe, iryo zina naryo uraryibuka?
Yego ndaryibuka, nkibuka ko ari nanjye wari mukuru.
Hanyuma amazina ya papa wawe, ubwo papa wawe yitwa Kanyamugara rero?
Niryo nzi. Mama umurekeye isoni, naryo niryo nzi.
Ayo mazina wari uyazi ku myaka itatu? Wari uzi ko mama wawe yitwa Murekeye Isoni, ukamenya ko papa wawe yitwa Kanyamugara, ukamenya ko ufite murumuna wawe witwa Kigingi?
Nayo makuru nari nzi. Ubwo wenda niyo mazina akunda gukoreshwa, niyo nayo naraporose, niyo nari nzi.
Wari uzi gufata mu mutwe. None rero dusubire kuri wa munsi, ntabwo uzi aho mwari mutuye, wagiye gukina n'abaturanyi, amasasu aravuze, ugeze iwanyu wirukanka, ugiye usanga harafunze, bahunze bagiye, wasubiye aho waruturutse kugira ngo wajyanye nande ukungu ugera muri Kongo ninde wakujyanye warufite imyaka itatu ntiwashoboraga kugenda ibirometero cumi n'amaguru nta uguteruye muri Kongo wahageze uti iyo nzira ndende wayinyuze mute
ngera mu rugo nkasanga hafunze abantu barishe ari abantu benshi cyane ubwo nanjye nk'umwana ndabakurikira noneho mu kubakurikira tuzamuka yo wavaga mu rugo wazamukaga ahantu ukagenda ukagira ahantu ku ivuriro aho ku ivuriro nahageze noneho nkomezanya n'abandi bantu amaguru arabyimba tugera twambuka ahantu hari umugezi abasirikare bantwara ku rutugu banyambutsa uwo mugezi noneho banshyira hasi ndakomeza gutyo nkazangenda ngendana n'abandi bantu bakansiga noneho nabona nk'umuntu unteka akanteka bagenda bansiga ubwo ntabwo navuga umuntu runaka yarantwaye kuko uwantwaraga yarantaga nkongera nkatwarwa n'undi akanta ariko mu kwambuka twambukiye kuri uwo mupaka wa hariya nyine i Rubavu nawo ndawutekereza ndawibuka noneho tumaze kwambuka duhingukira ahantu hari hari ibisheke byinshi ngira amahirwe ntwarwa n'umuzayirwa we niwe wese umfata muri Kongo muri Zaire gusobanura ngo umuntu runaka yarantwaye ntawigeze antwara byari ukujya nibuka kuko nagezeho n'amaguru yari yarabyimbye uwampekaga uwandambirwaga yakiraga hasi akigendera anabyimbye ibirenge
hanyuma ugeze muri Zaire uwo muzayirwa wagufashe nyuma yaje nawe kuguha ikigo cy'imfubyi kugira ngo uririrweyo cyangwa kugumanye
uwo muzayirwa yaramfashe uwo muzayirwa mfata twarabanye aho mu ishyamba noneho ahantu bitaga Amisi ni izina ntekereza Amisi sinzi niba ribaho muri Kongo ariko numva ko ryitwaga muri Amisi habaho igihe noneho ubutumwa buza bwo kugenda bavuga ngo abanyarwanda abashaka gutahane batahe bwo nyine niho we wabaga ufite umwana yashyiraga ukuboko hejuru bakaza bahita nyine bamutora antanga gutyo nawe tumaranye igihe
hanyuma agutanze agushyikiriza ingabo z'u Rwanda nizo zakugaruye mu gihugu zigushyira mu kigo cy'imfubyi urarerwa urakura
nibo bahita badupakira mu ndege maze gukura nibwo ntekereje havuga ati reka nange ngerageze amahirwe wenda mu gasaro kaburaga nanjye ntago ndi uwo kwiheba cyane amahirwe nanjye ashobora kuba yanditse
yego ntago ugomba kwiheba ni byiza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ntitwe rero ni ukugira ngo kingere kibagarurire ukwizera no kubaho no kugira ngo bishobotse kibahuze n'imiryango yanyu amajyi atatanije benshi ariko ikigaragara ni uko bamwe bakiriho gusa bakaba batarabonana n'ababo baba bari hanze y'igihugu baba bari mu Rwanda hari abamaze imyaka 30 babana aho mu Rwanda ariko batazi ko bafite n'icyo bapfana kubera yuko nta cyabahuje agasaro kaburaga kuva kaza rero nicyo gikorwa cy'Imana gikomeje gusohoza uyu murimo none Jean Bosco Kanyamugara ndasaba cyane kugira ngo umuntu ntazi aho yari atuye kubera yuko nta makuru umwana we azi witwa Kanyamugara wari ufite umugore witwa Murekeye Isoni wari ufite n'undi mwana witwa Kigingi wabuze umwana wari wagiye gukina n'abandi ku munsi tutazi ariko amasasu yavuga inkuba zakubita zesheje agahunga kagenda asize umwana w'umwana ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Jean Bosco Kanyamugara. Mbere yuko nkubaza icyo wifuza kubwira umuryango wawe, ndagira ngo mbikore kenshi, mbikore nkuko nsanzwe mbikora, nshimire uwo mubyeyi wakureze, ndati yo ntwari abo bantu kenshi iyo ngize Imana nkababona ndabarata, nkabarata ibyiza baba barakoreye Imana yarakureze atakuzi aragukuza. Ubu ngubu uri umusore w'umundamukirize.
Yego.
None Jean Bosco Kanyamugara, niba papa wa Imana ikimuragiye, mama wa Imana ikimuragiye, ikigingi Imana ikimuragiye, niba bakumva muri kano kanya, niki ushaka kubabwira? Hashize imyaka 30 ntagakuru kabuze.
Ikintu nshaka kubabwira ni uko mbakunda cyane, nakuriye mu buzima bugoye cyane kuko sinababa nabonaga no kwiheba cyane, n'abantu nkunda mu buzima bwanjye kukura nibona nk'incike, ibintu byambabaje kuko imikurire nyine nagiye mpura n'ihohoterwa riteye ukuntu, nk'ababyeyi banjye mbabonye nagira ihumure cyane, tukaganira byinshi cyane, kandi nkababwira ko ari ibihe byabiteye atari uko banyangaga. Ndabakunda cyane, nta magambo menshi yo kuvuga mfite, ariko mfite ubwuzu bwinshi cyane bwo kuba nababona nk'abahoze.
Andi uzayavuga igihe nikigera Imana imaninye mukashobora guhura. Jean Bosco Kanyamugara, rero ndagushimiye kwa waje mu kiganiro agasaro Kaburaga tukaganira. Amahoro y'Imana.
Murakoze cyane Jenoside rwose, Imana ijye ibaha umugisha.
Urakoze nawe inshuti banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye, mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero ya telefoni muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Iyo nimero ni 00 1 2 0 7 7 7 3 4 6 1 0. Nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 7 7 3 4 6 1 0. Naho utaha mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana.